I just music, a better boy music. Fresh,
it's different.
Fresh on the paper.
Yes,
Zinamo.
Yes, sir.
Zinamo. Queer. Wala Zinamo.
Sasa.
Zinamo.
Fresh.
Okwano nyanyamu. Zinamo. Wala Zinamo. Kano kakofunye. Fresh. Urichone vuza ono ba muzalawa. Masanyo manjin kwa galo mubambi. Kano kakofunye mwanda sikuta. Newe kuwanga wanzita. Tawakananga vya kuntamanga. Detuli na fulani tujude vulibasu.
Katikazi na mungu kutu
fresh.
Jumu kwa noleta mungu kutu
yasa.
Baby gala kola bienja gala.
Kale kanjiremu
fresh.
Njiremu
yasa.
Zinamu,
sasa.
Zinamu,
fresh.
Okwano nyanyamu. Zinamu, walai zinamu.
Around the stairs, sina sula ya kufanana. Mikwano nenganda wagamba tofanana. Nemale tisula wali wa kukwanana. Mutwara muringi mulake tofanana. Mubibara tufimba tujoga. Wesikulawa sinyiga tabu fresh. Ntawuka,
yes,
better boy mpulira mpanise. Nchamuse mochi,
yes,
fresh.
Yes sir. Zinamu.
Yes sir.
Zinamu.
Kwe.
Walai zinamu.
Sasa.
Zinamu.
Fresh.
Okwano nyanyamu.
Zinamu.
Walai zinamu.
Yes sir.
Kufunye kati yo my official. Watwala spirit like police officer. Mkwa gala wo mitari yo mulala. Turn around baby sina mungu kuchu.
Jumu kwa na tubitie mungu kuchu.
Yes sir.
Tubitie mungu.
Yes sir.
Kunde vende kakutwale mungu.
Fresh.
Kakutwale mungu.
Yes sir.
Zinamu.
Yes sir.
Zinamu.
Kwe.
Walai zinamu.
Sasa.
Zinamu.
Fresh.
Okwano nyanyamu.
Zinamu,
walai zinamu.